linya lyange mu kitabo ky'emagombe ompandise yabalala gye batatuuka kuna mulondo yeyekisa dalisiraba mu maaso gye ndaga katuse okusandawo tewaŋŋanya teweewaayo n'onfiirira era n'omponya twale ekitiibwa kyo Katondo wetisa ayimusa abanaku n'okyusa obulamu ssebo teryakwenkana Chuka tolimba oyogera nokola omukono gogwa manyi oguyamba abaita muliro toleka bakwesiga obera wonde kusabe sembayo obalwanira nebawangula byonna munsende bibanyika sebo Katondo wetisa Twale chitiwa Twale chitiwa Twale chitiwa Katondo wetisa Yeah.